kakati muka efeo kongero kutumbula ebyenjigiriza mu ggwanga saakono kugoberera ensoma empya yaletebwa giyite new curriculum. Bo abasomesa abasiraamu abeegatya mu kibiina kyabwe ekya Uganda Muslim Teachers Association basazeewo okutegeka empaka ezitumiddwa WUMTA Super Challenge ng'emu ku nkola y'okumanyisa abayizi ku ngeri gye bagenda okubaganyamu ebirowoozo ku nsonga z'eggwanga. Omusasi waffe Waswa Baker Ssentongo yalina ebisingawo ku nsonga eno.
Empaka zino tegekeddwa ku ssomo lya Kempe Muslim ng'amasomero agasobamu abiri ngegagenda okuyingira mu mpaka zino okulaba ng'abayizi bakubaganya ebirowoozo ku nsonga ezimu eziri mu ggwanga era ng'abamu ku bayizi batandise n'okubaganya ebirowoozo ng'akabonero nti ziguddwawo.
A much accurate information. How? Our side of the house is actually promoting much more engagement and accuracy. How? We believe that on social media, we have been organizing, possibly people suffering with mental illnesses have come up with group chats.
Amyuka, omkulu w'essomero lino erya Kawempe Muslim Ayebale Rashida agambye nti guno gwe mulundi ogusoose okutegeka empaka zino era nga zitandikidde wano era nga basuubira amasomero mangi okwetaba mu nteekateeka eno.
Oba okwogera eba skill kati twagadde okulaba nga tukulaakula kya sikiru yaabwe eno ey'okwogera nga bayimiridde mu bantu ate si sikiru yokka bingi nyeteekeddwa mu mpaka zino. Tulinamu amasomero ag'obusiraamu agasukka mu abiri agazeetabyemu kosobola okuba nti ze zisoose tegaweddeeyo naye tusuubira nti mu maaso awo nga gye kinaagenda kyeyongera gajja kuba gasobola okuba nti akola ki gajja on board.
Zawadi Amina omuwandiisi wa Uganda Muslim Teachers Association agambye nti basuubira enteekateeka zino okutambula obulungi era nasaba abayizi singa wabeerawo okwemulugunya bagezeeko okuwaayo balabe nga balongoosaamu mu ekyo kye batateeyezezza bulungi. Jiburiru Sekandi omuteesiteesi w'empaka zino agambye nti kino bakikoze okulanga abamanyisa abayizi ku ngeri gye bayinza okubaganya ebirowoozo ate babajjamu okutya kwe babeera nabo nga bali mu bantu nga ebitabo byokka tebimala nsonga wabula okwegera bulungi n'abantu kye kikolo.
Kubanga olaba ensi gye tulimu just si bitabo byokka naye weetaaga n'okubaako ekintu ekirala ky'omanyi. Bw'oba obadde osoma economics osoma entrepreneurship tebikoma mu kitabo, weetaaga kuba omanyi bwe mba ngenda kunoonya customer mufuna ntya naye ezo skills ozifuna ng'osobola kwogera mu bantu nga totidde. Twasooka kusomesa basomesa batwasanga ng'abamu nabo baali tebabimanyi nnyo kati ne tugamba nti bwe bafuna eyo foundation ne babitegeera kiba kituyamba nnyo okuyigiriza ba students kubanga bo bamala nnyo ebiseera bingi n'abaana baffe.
Kulwabukedde Farmer nze wa Sabeka Ssentongo Kagere.